supplier, supplier, security.
La la, ah, Baba Vani, Mingo Championa, Sizo, Chago, ah, yo Sizo McGreedy.
Mara nyingine najiuliza unazulwa namna gani na nashindwa pata jibu. Uwepo wako ndo chanzo cha kuipoza nafsi yangu napopata majaribu. Na kwa mimi hii bila ya mimi ndo dawa kunitibu. Naweza tamba nje kote ila kwako sisubutu na siwezi kujaribu. Kote niliacha
ujinga staki,
sijogani acha
longwa staki,
wani sivotaka
wako happy
bora kukupata. Oh mama, kote niliacha
ujinga staki,
sijogani acha
longwa staki,
wani sivotaka
wako happy
bora kukupata. Oh mama, nipe raha za dunia, niwe mtu kwenye watu, sitaji kukukosea tena kwa virudu mtu, penzi sitolichezea kwako, nitakosa vitu wendo wangu maidia, sikufananishi na mtu mashallah.
Achago,
napenda kumbire lako dada Singida Dodoma, mimi ni wako, ukiniacha nitasonora, taishi wako kwetu usawa, Megoma Gongora Boto Majoe kwa Ngozoma aya, ukiniacha wewe santaishi na nani, na shatamba nipo na wewe, nachekwa na majirani, mibira ya wewe nakiri siwezi ishi, napambana na wewe ugai gai tuli. Kote niliacha
jinga staki,
sijokani acha
longwa staki,
wani sivotaka
wako happy
bora kukupata. Oh mama, kote niliacha
jinga staki,
sijokani acha
longwa staki,
wani sivotaka
wako happy
bora kukupata. Oh mama, nipe raha za dunia,
oh nipe raha,
niwe mtu kwenye watu,
mtu kwenye watu,
sitakukosea tena kwa virudu mtu,
kwa virudu mtu,
sitakuchezea kwako, nitakosa vitu wendo wangu maidia, sikufananishi na mtu mashallah. Ah mashallah, mashallah nikikuona, oh mashallah, na ukiniacha kasonona, oh mashallah, Baba Ivani akikuona, oh mashallah, na ukiniacha kasonona. Ah, nikiwa ni mimi championa, nikiwa na tukiwa si sound gang family for everybody. Sizo Chago Doggy crazy, watoto wa umbani, Mandazi Road wasereleshaji, my brother Gaddafi msalimie chini du, mwanangu Mkude Dakistoni paka Vietnam. Ja, Baba Naya, wapi mubigi? HB, Bosi, Toto, Lukushi kwa heshima kijana.
Bado amini macho yao kama mwaseleleshaji ndo gang.
Gang, gang, Bareti, Kiyombo, Mogo, Mogo, Togo, Juma, Jay. Wapi dawa yao, Baba Hansford?
Watoto, Chris, Koti, T.
Swado, madawa, kamika, boya, chego, vana, familia.
Wabanda, Sizo.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.